njalo mase nendlela esibiza ngithi
ebusikamu uyaphaka le
ikuphi khona le
yes so much
but it's fine African dining
kibela phezu kwendlu bathi
maye umnandi
Nation music
Nation music
sino akamnandi kanje
I'm not sure.